shoot tattoos. Tongue papers forever, be able to.
I am a professional.
Gosh. Million places and faces, gate for lyricists, the racist. Terrorists with it to bomb gun. That's so satanic verse, pushes it into turning Mizama, so come on the front. And it's from it grows. One of the realest, illest, chillest cat you may see. One of Jessica Geronimo Platypus. Manhood was my government, who is my land? Now Mubama my cane, cause long time me, I think they could have changed them plan. They can't dream, cause the Luther King
calls. I have a dream.
My speaking style, boy, unique, plain, daring like an arrow. And I need some Malcolm, cause Professor Choki Kucha gets on a fool's like it's all of here. That's the politics, that's the matrix. Cause na pima mbali kwa mendo kishen in esabu siku. Muda na usoma kwa jua ni ukweli. Na pause kama koma kwenye sentence. I'm the first and the second. Na ngara kama almas girls best friend. Killing the drug, that's what I'm best at. Vyema na is the self-expression. Less na mere more vision. Kama Nike, just do it. Kupa kima tope kwenye hii dunia nguruwe. Wala stop kiona red, na tough the daily bread. Sasa I'm fully paid, cause mini zide bling bling. Magari peso kule macho, hakiuzi kwa bei ya chin. And Mr. International Passport, iko pin. Slete nyodo kaza Michael Jackson, bongo kuna sing. Panya vai miwani, kimgezo takula carrot. You're the best of the worst, and sitaji groupie love. Sababu wengi ni materialistic. Neza rudi home kwa mama, no cola, unalama lipstick. Secret scenes won't stay secret for very long. Najishim ni shimike, cause natokia mwanza, home of the greatest rappers. Dr. Dandu comes first, and napitia kuna mengi nimejifunza. Rupsa kunitoa ushamba kwa kile nisichokijua. Nitakuwa mjinga kwa sekunde kisha. Rupi elimu ina umuhimu pale elimu ikitumika. Nalipo kwa vyote bado vijui. Muda mwingi niposoma kazi na sala kama koba. Naamini Mungu ni moja ndio maana tena I'm so grateful, thankful. Ili nipate mema na tunyo fahamu. Wanaongea alichosikia, mimi nasema nachojua. Na so ugly flow iko handsome. So sin treat kama second class person. Don't call me fanya first class mistake, hey. And I'm the best looking kama linen. Kiwa clean or kama juka kiwa kwenye machine. Hip hop ni vilo na vish rap. Kilo na chufanya sio la kufa zibuka usikie zidawa. Katikati ya jana na kesho hapo ndipo. Kuna muda kazi madeni kuzidi malipo mwiko. Mimi ni professional.